musajja kabaka mukama wange businze gwembuga gutata tuse.
Ndaka wali nsobi nkwata lutamba chebanaganya munsi neka bako kusima okunyamba zebitiwa yava kubyenkolera naye wali wobe chaisobu bibesiye tuli omuntu wa wanokoi chebaba banzisa mukutia ne basuleyo ne bakotogerensi ndi mabega wa firiji bene mbunyireyo je banzisa baganje choko babuza munjwe chunya basajja babu ne bawoza mmese mfu sema mukama wange bakulimba abantu abo kamwa kogera nze chuma mujanga zikasibwa nyo oba kizigo kyogererweko. Thank you. yaunga na tuka emisinde nyambwa yejukiriza senze mu Rwanda bacha jasukuza bazuru mukama na mujurura tubuza tumanyo butaka bwaffe yokamba watugamba kantu mama nejitaffe lwabali adda ne bazikirira mpozi wabewe kijuka munsi ebiriddemu biranze byebyo awangale nnyo kabaka juju fundikidde bwetyo